Kwa talanda, decide lipo nambala 1.
Wa masali Kamfana kandalama.
You now rocking with Mr. Good Vibes. Ine upuba sini majaolo wanu. Mashamu yako ya peleke uko kwanu. We don't tolerate va upuba. Negativity is to my phone. Na kuno ni good vibes only. Good vibes only. Flexing, check a chill, na bagali. Ni good vibes only.
Kawa, 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 kawa.
Ni good vibes.
Sawa, 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 sawa.
Kulo ni good vibes only. Ngaziri poti choma tiri menzo. Ni party after party, munga tifa kama window. Life ili short ni kashezo. That's why tima valika kuchira vovala my essential. Amwa, hayof kalika na manando. Chichili ngachemu magigi fulu bando. Yeah, tiri mujuan vuli geti. Ela, iko stand when my G's connect. Once a fienda chape ya coding. Pambili nezo kabila yake na 40. Nitesha chewa chie ma thank you my godi. La fienda moshe monga, ita ya mwede. Staring afika kwa ni fume ya nkondo. Panyembo dips if wana five anona chongo. Game utaita ya shut up. I'm making man I'm all about the green. Munga what's up. Ine upuba sini majaolo wanu. Mashamu yako ya peleke uko kwanu. We don't tolerate va upuba. Negativity is to my phone. Na kuno ni good vibes only. Good vibes only. Flexing, check a chill, na bagali. Ni good vibes only.
Kawa, 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 kawa.
Ni good vibes.
Sawa, 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 sawa.
Iweze lakatina mgirate tuangarilo kutekanya. Wende kufula mapu wafu etubite koka konganya. Mwibia pene ni koka fiyaku peneka peneka shangara. Wapia kuna wasokulu kashira tukulisha pangara. Nekira kutombe fai, kuline mipambe fai. Fariwanza kuno ni sahi, mafai poro ni sahi. Tuwele notu kuno utatuangarifia usari we. Mwibia kuna munongo kuisi mwuri rangatana we. Wafu
lilo jivele jisidefuna we tata. Jimwa ichapata manu ya wako sini tata. Vibe zone ino ntifia kuipeta. Ichivele jita tuseka kuno iwata. Kulo yabati good vibe bizoni. Ni honi ukapisha wino wabahoni. Engani ule ufikisha nani. Tatushi mapaketi ketu aliwa honi.
Ine upuba sini majaolo wanu. Mashamu yako ya peleke uko kwanu. We don't tolerate va upuba. Negativity is to my phone. Na kuno ni good vibes only. Good vibes only. Flexing, check a chill, na bagali. Ni good vibes only.
Kawa, 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 kawa.
Ni good vibes.
Sawa, 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 sawa.
Kuno kapalumena na kanga stili pa same page kunkuluka. Kamfane kandalama Mr. Fukunyuka. She say she single but she hot like a four plate cooker. Oh white party mukamini kupa. Kwa tushimalila lyose kwa kalikiriki. Mpita parinya mbeze hero ni mweko pigiriti. I spend on medicine ga patient ku UTH. Queen ni musunga chuma muchechi ku UCZ. Amine benzo looking African American. Dressed in all black like I'm coming from the cemetery. Bad energy we don't tolerate. Vei mwenika black amunga nisecho wallet. Six pack ya konyagi chiu na DJ Boyaki. I tell them girls tilangi senko ni kamukati. Crucial let me have a cigarette I wanna puff some. Kamfana kandalama uli handsome.
Ine upuba sini majaolo wanu. Mashamu yako ya peleke uko kwanu. We don't tolerate va upuba. Negativity is to my phone. Na kuno ni good vibes only. Good vibes only. Flexing, check a chill, na bagali. Ni good vibes only.
Kawa, 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 kawa.
Ni good vibes.
Sawa, 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 sawa.
Ni good vibes only.
I put my life in a bucket just in case I kick it. Negativity konji, pena fiyama chiki. Family guy, don't chill a fiyana poor. Do it more of investing, zikali kuzibala. Ha, kuno ni good vibes only. Gani money plan ni tumire phone. Ha, clock heads si pwela kona. Mano loki kwa bula no kupenya homie. Ha, wanna top down, give me some head. That's what I told her, so she thought I hate. Itala pena ena, nga fya luba na serelo kwa antena. Mena umfwa, swaka kutumpa na kakula kwa pa. Kemu fulo ndefo kutula kwa pa. Mamungulu na mufurisha kwa pa. Nesekonga toka soba ya mishime na pa.
Ine upuba sini majaolo wanu. Mashamu yako ya peleke uko kwanu. We don't tolerate va upuba. Negativity is to my phone. Na kuno ni good vibes only. Good vibes only. flexing cheka chiu na bagari ni good Jackson Haret Silungu Niga DJ 22 Masasa good vibes hela bene page na kasi uko Gaston Bar Street good vibes zone paka what PMC Bakangwa DJ Cat
Lego, apa ne panga Lego Ule mfikisha pari ine pari wa Lego Duol, duol
Team Hustle, no chick bad Mr. Good Vibes Napona Five, Vanona Chongo This is a
Zazen Music Blog.co